www.djlitmus.co.ke.
Kamusaidia vanilla, yani kuki umuze. Kama pochi na ngawira, sani patie doze. Kasi tacha ni panira, sinifanyia joze. Tange tange kajamira, I say, you're fire baby.
Fire, 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 fire baby.
Akamu, fire, oh, oh.
Fire, 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 fire baby.
Your love is sweet.
Fire, 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 fire baby.
Saji to gonge maji. Hey, you my beautiful angel. African baby, sweetie, sweet man. You beautiful angel. Tanzania baby, sweetie, sweet man. Oh, that's a hanaga. Oh, that's a hanaga. Oh, gaga. Hanaga. Oh, gaga.
Oh, my little one.
I said, what? Bonja, you said,
Kama ukilipa unakwaruwa, ufundi kitandani, soma guvu kujikamua, unafika ndani, uja Tomasa unachanua.
Silipendwa
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Silipendwa
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti ni kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Kupiga chabo geto.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Izo ni sama za kale. Sangulo mapepe kale. Bolingondo mbolo. Silipendwa. Kwanga chipolo polo. Silipendwa. Na maji ya kandoro. Silipendwa. Simba wa Morogoro. Silipendwa.
Tani spati shukari kuru kabisa.
Silipendwa.
Ivi ukwapi embi dogo Latifa.
Silipendwa.
Babu tale wapi baka misifa.
Silipendwa.
Squeezy party atuenda gikibisa.
Silipendwa.
Mpira na pele.
Silipendwa.
Tanu na nyerere.
Silipendwa.
Ashangedere.
Silipendwa.
Alusi mabere.
Silipendwa.
Eti uze nyumba weke shimaba. Eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema.
Silipendwa.
Mabanda ya sinema.
Silipendwa.
Kibumba na mlema.
Silipendwa.
Diamondi na wema.
Silipendwa. Izo ni zama za kale.
Zama za kale.
Sambulo mapepe kale.
Kale yo.
Magina sogi rogi.
Silipendwa.
Chanali analogi.
Silipendwa.
Uviza saibogi.
Silipendwa.
Banda mea nodi.
Silipendwa. Unani bipungu pigie umeweka vocha.
Chano.
Ule wewe lipe mie umeniona rofa.
Tena.
Na madada wenye majina. Acheni visa. Unaita ukale dina. Unakwenda tisa. Nywele za kichina.
Silipendwa.
Pochi za kwa zima.
Silipendwa.
Zena na betina.
Silipendwa.
Bashite kwa jima.
Silipendwa. Oh, izo ni zama za kama.
Zama za zama.
Sangulo mapepe kani.
Na
mitaba chani.
Silipendwa.
TV kwa jirani.
Silipendwa.
Adira ifani.
Silipendwa.
Zari haifani.
Silipendwa. Ya nini kunichunguza naishi wapi.
Silipendwa.
Nala chapate kwa maini ya umakapi.
Silipendwa.
Kuto kunikali ya chini unakamati.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Bongo mani yondo.
Silipendwa.
Sikinde msondo.
Silipendwa.
Magari ya udongo.
Silipendwa.
Abu walori yondo. Silipendwa.
Izo ni zama za kale. Nivu waga sana. Sambulo mapepe kale. TV za kichogo.
Silipendwa.
Wakina mendo.
Silipendwa.
Ayo
laiza.
Aka eneka ninakupendaga. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni kwedaga.
Wacha penzi kama moto.
Ae.
Tukomeshe ha wanopenda choko choko.
Ae.
Na penzi kama bia nileweshe.
Ae.
Uba kilo mia nibebeshe.
Ae.
Ay, yo, yo. I like the way you busy papi. Call me daddy, say mama na mwe. Ninge makagi, little papi. Niambie watagwa. Sijui ni kukonga nyagi. Imi daddy, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji.
Hey, you my beautiful angel.
Ah, yeah.
African baby, sweetie sweet man.
Ah, yeah.
You.
www.djlitmus.co.ke.
Oh my lips and wa, as I dance in your city.
Aneka, oh gaga, aneka, oh gaga, aneka, oh gaga, oh.
I wish I could give you everything, cars and mansion you want, oh baby, yeah. But love is the only guarantee. The gift I have in my heart, oh, oh yeah. Wacha penzi kama moto.
Ah, yeah.
Tuokomeshe
wanapenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe, uba kilomia nibebeshe.
Ora asa hendeka, ora hendeka, ora hendeka.
Vipi sijui nanisikia, hello. Na maneno natamani kukwambia, hello.
It's DJ Litmus, www.djlitmus.co.ke.
Kusalimia, habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama yani, tokuwa saga. Vipi nyumbani, hali ya mumeo na wani, na anti shani, wachimwaga. Kidonga changu chero, mado kinanitia tabu. Najitahidi kukaza roho, ila nadhidisha adhabu. Tena silali bo, nasubiri maajabu. Maumivu yangu, yajapata dawa.
It's DJ Litmus, www.djlitmus.co.ke.
I wish ingekuwaga na mabomba kwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe na mi. Haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, oh. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mgongoni. Deka nikudekeze, nikutunze kama moni. Wakija wapoteze, jifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone, uwabamijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone, uwabamijo, basi cheza na mimi. Moyo wangu waropa hini, mchungu kiuziwa, same mara sabini, uo mzungu sajalewa. Kependa juu ama chini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kama njua.
Uyo wangu mio makuti usini jena kibiriti
Asawe
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Koba sijilegezi nikubebe mgongoni Kita ndani nikolezi Kwa miuno ya kingoni Kisha nibembeleze Nirudisha utotoni Weka maste ni treleza Kama nyoka pangoni Oh baby Asante sikitu
www.djlitmus.co.ke
Benzitali papango njera Uba kama tanga sekera Kwa vyu novya baikoko Kutoka mazabe Picha twazi twanga kisera Posti insta wanga kwa kera Bada ya chali kimoko Cause I just wanna let them know To my Africa beauty Africa beauty African beauty, ah, you're my African beauty.
Paka napata mitadi Wafu nataka mikadi
tell me ni boo. Say my beautiful.
I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena inimaniza.
Dancing, party, fiesta, forever. Tukabisa mena inimaniza.
Every day na party, every day na jolly. Oh, you move your body. Every day na party, every day na jolly, oh, oh, you move your body. No time for story, oh, where my woman, who's supposed to the party, oh. No time to check time, everybody check it away. Check it, oh, your mama, eh, oh, your sister, eh, check it, oh, my baby, oh, time to party, oh, check it, oh, your mama, eh, check it, oh, your sister, eh. Oh my baby, oh, yeah. Thank you, party, oh, oh.
Shakiti, I like it when you do shako.
Thank you, party, oh, oh.
Shakiti, shakiti, I like it when you do shako. Bakiti, I like it na niko shako. My yo yo, uchangu changama. My yo yo, usije kudanganya. The way you wind and roll it, you take off my heart.
for mama, papa, yo.
Yeah. ambacho nakiona. Yani ni hospitali wakati kwako napona. Na penzi si suruali, semeki chanwa taishona. Vyo chonde tafadhali, sinieke mibai kanchoma. Wakaja wa magari, na nyumba za kifari. Wakala mba asali, kanyaja yoro. Wepaja mikidali, chipsi kachumbali. Wanini sa ugali, sijazo giforo.
Waka mwaka pesa kisa kiyo.
Simu kira.
Waka mwaka pesa kisa kiyo.
Tumana pisa chami.
Waka mwaka pesa kisa kiyo. Waka mwaka pesa kisa kiyo.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Mana mchana kutota usiku silali mapenzi kwangu kiko wazi. Niko na uwezo ningekunywa pombe ili nipunguze mawazo. Mana mchana kutota usiku silali mapenzi kwangu kiko wazi. Sikujua mapenzi bara tena ni maradhi ya moyo kupendaga. Tena mapenzi kara yanajenga chuki na choyo kwenye kaba. Mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kunijua. Echa burudani ya mapenzi yangu akasimua. Mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kunijua. Unicha burudani tali akamua kutimua. Ina maana sana kuna uzo ningekunywa takombe nipunguze mawazo. Mana mchana kutwa ta usiku silale mapenzi kwangu kikwazo. Ikona uwezo ningekunywa takombe nipunguze mawazo. Mana mchana kutwa ta usiku silale mapenzi kwangu kikwazo. Penzi langu ameleta tafarani naumia nalia na moyo wangu. Ona jini kisira nikaingia kwenye utomo penzi langu ameleta tafarani mwanzenu nalia na moyo wangu. Kwa mimi wivu ninaona roho yangu inaumia. Kweli wapenda nao ndo maduru zikitimia. Ilitunda langu la mara leo limekuwa sumu kwangu. Ona tena sinara nacheka na lia na moyo wangu. Ningekuwa uzo ningekunywa takombe mana mchana kutota usiku silale mapenzi kwangu kikwazo. Ningekuwa uzo ningekunywa takombe nipunguze mawazo. Mana mchana kutota usiku silale mapenzi kwangu kikwazo.
Penda sana umarufu weka mbale lele nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze madale siwe kesho madrama. Pigiwa simu na tale testa na tukanwa. Umeshanzisha kware omi moyo wangu mwepesi kupenda na ngumu kusamu. Moyo wangu nateseka sana na impenda kindarau. Tafadhali niombe na nyumbani visa
zangu wazoe. Itaniumiza nafsi ikifike muzionge. Na mashemeji kofisi mnapocheka nao tahadhari sana. Suna jua na mziki vitabia vyo wamejao tamu. Na dada zangu na wifi chunga nyendo zao.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.k.
Nikutafuna usimeze roda. Ongeza tubidi kunipuna. Sio kuniroga kunikoma zaidi. Pika mbuna taieta mboga. Unipenda kabibi kwetu suna. Shushe na soda.
Unimoyo kwa roda.
DJ Litmus. www.djlitmus.co.k.
Ancient road shot mother faces. No, what once is now again. Now this is gonna be a bride. Conquer the left, conquer the right.
Africa, Jamaica, that's where we set.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's where we set.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's where we set. Come to lift up and rock out, rock out. Africa, Jamaica, that's where we set.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's where we set.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's where we set. Come to lift up and rock out, rock out.
Watch me get busy like this eagle SP. As big as they are, got nothing on me. Hey, straight out of Brooklyn, making power moves. We can do anything. We put our minds to
I hear Tanzania's calling, and we gonna be there. Ooh. East Africa's calling,
East Africa.
And we gonna be there.
Ancient road shot modern faces. No one twice is now again. Now this is gonna be a ride. Conquer the left, conquer the right, conquer the right.
Show them what I want, mama sita. Puma, mama sita. Pumala, zazulu kunjanki na tifa. Haina kulala, vyuna kicha gun, kikatika na
kikwara gwara. When you should have your bend over, bend over. Omichezo wa Kizanzibar. Shaku shekova, aina ngova. Takama tukesha baya ya.
Africa, Jamaica, adata wewe se.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wewe se.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wewe se. Come to lift up, and rock out, rock out. Africa, Jamaica, adata wewe se.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wewe se.
Yeah.
Africa, Jamaica, adata wewe se. Come to lift up, and rock out, rock out.
The cradle of life and the beginning of civilization. Mama Africa, you are the foundation. Up to the time we realize that the energy and vibration, it can't compare. Every African got to know an in and the ear. Do the Wakanda dance like you just don't care. Represent for the motherland without a look of fear. Arrows on steer.
Tick tock, I rhyme to how the beat drop. Watch the way that we groove to music nonstop. Spinning like the Rory, because we got style. From Jamaica, Tanzania, Ghana.
Africa,
Tanzania,
Ghana, Africa, Tanzania,
Speaking from her heart, damn, she's so sexy. Mama, give me blessing. I wanna off the lights so I can speak dirty. And she says she wants some more, harder than I can for before. The way she dancing, oh, touch me. That's what she makes me say.
Hallelujah.
She's gonna let him break.
Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Cause love is the thing that I have in my heart, and it's there for you. African queen that I need and I want every day, it's on you.
Love me, kika daka kona. Mando wa kretu wenye machuma. Mau kinga machika Maradona.
Tokisha waka and we sing along. Ooh la la la. Yes, we sing along. Ooh la la la. Ooh la la la. And we go like
waka waka, 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 waka waka.
Jump on the jetty now, jetty now, jetty now. Jump on the jetty now, jump on the jetty now. Jump on the, jump on the, jump on the jetty now. Running with the young kings. Biggest boss, everywhere we go, we run the streets. Never gossiping, I'm only with the big talk. Black bottle, so you know it's time for lift off. Big money, so you know I'm living by the code. Born with it, so you know your boy will never fold. Bel Air here, Bel Air there. We gotta have Bel Air everywhere. Bottles on ice, ballin' all night. Black Ferrari ball, steppin' out in all white. No, it's not a secret, meet me at the top. Black bottle boys, we'll never stop.
Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Yes, we sing a go. Ooh la la, ooh la la, ooh la la. And we go like
Jalina and the Shawaka. Jalina and the Shajanga. Jalina and the Shawaka.
Tena alivyo shona umbo kama katuni wa kuchora. Asingida Dodoma, kitandani Sodoma. Kiuno kama nyuki dondora.
Mana ilo watu sumye na gira. Wasijeleta lefarika mpira. Chumba katu sijo kanzira. Kashiko na ushize nyutagira.
Mtoto yani mukiri mukire. Mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikiri higire. Yendo mama chibudi chibude.
Tu sais, tu sais, si yaman.
Bouge, bouge, yaman.
Mungu ameumba apa yaman.
Natamani nikaseme na yaman.
Tu sais, tu sais, si yaman.
Bouge, bouge, yaman.
Mungu ameumba apa yaman.
Natamani nikaseme na yaman. Na mimi amezaliwa ili mimi niwe nae. Maka sasa nimechanganyikiwa paka jaje awe na mimi.
Mtoto yani mukiri mukire. Mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikiri ligire. Yendo mama chibudi chibude.
Na mimi amezaliwa ili mimi niwe nae. Maka sasa nimechanga njigiwa paka jaje awe na miyo. Iwe iwe iwe. Iwe iwe ndoto. Mtampako tamu mepiti giza. Kikana wengine wanachukiza.
Shilika kiki yama.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Yes, I
Nakula Comacho. Comacho. Nakula Comacho. Comacho. Macho. Macho. Nakula Comacho. Comacho.
Kweli mie, amenikamata. Kwa jinsi ninavyomwangalia, akinipatia, nami sitamwacha.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Oh, na, 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 na. can't tell I want, can't tell me nothing stole my heart. I press God that he made you. See nobody replace you. So tell me how you seen her. African queen, number one diva. Shake your pretty bum ting when I pump speaker. Don't you know we run things in a Tanzania? Oh, da 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 da. Da 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 da. Da 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 da.
Oh mama, you gon' make me sing. Hold on, naimba. Give me thanks and praise. Feeling your embrace. You're my everything. One and only queen. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Anytime in any place. When I'm looking to your eyes, for I am gonna yona. Pressure na ni minimize. I swear you did make me sing. Da, 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 da. Singing every day. Give me thanks and praise. Feeling your embrace. Da, da, da. You're my everything. Da, da, da. One and only queen.
And clean, you want something, then chop my money up. Ah, yeah. No long team, I invite you to my bedroom party up. Ah, yeah. Take a shot and pop the bubbly. Glasses up, you got to love me. Break it down, we then make your lump sweat like cardio. Ah, you the queen of my kingdom. Number one in a million. About time I put a ring on. Bad girls got their eyes on my income. No stress or drama. Bless us and dishonor. Give thanks to God for my queen love. That is salam, put your drink up. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da.
Oh my, you did
me. DJ Litma, bad boy, bad, no bad girl. Walk them, tell them no mess with the walk them.
Put a kid down, put a kid down, put a kid down, Oazi. Machozi, kuna mwamba mola unitoke moyoni. Ila nusiwezi, nakesha kamizi. Mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kuniumiza, umejifuza mengi. Mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza. Ila mwambie mapenzi, abaki kuyasikia. Maneno yako utonikimbia, utabaki na mimi tena, ukala na viapo taulati bibilia. Leo sikuoni ila mwenzako bado.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Ulinifunza kachua. Baba kasema kumbo mikora chundi kununua. Tena siku nazi sirizi sa waganga. Kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie paparazi pingamizi wenye viranga. Walo sema ayawi ayawi yamekuwa oh.
Subiri kitambo. Leo samaki kanasa kwenye chambo. Pongezi kwa kamati, yanavutia mapambo. Napata picha safi, litaniko mabando.
Mwanamke usafi kanga kulisukua. Umakirudisha kipi ya tukumbua. Kitana ni marashi, masaji kumchua. Kishanda sayansi mambo ya kuzima tasi maba ni kuanga. Washa japo kamshuma mumea oneshanga. Mekapuke nanda kakasuti kama mbunge.
Ana mele meta.
Ulu changa muda kujiposa na punge.
Ana mele meta.
Womu nanyo shivo amekuja na fungwe.
Ana mele meta.
Makido ula chanda ukishiba usaka funge.
Nimesima mele meta.
Kiyo kano
Aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Mta miongea, msokoto. Temesu mukali kama kobongo.
Mwapenzi ananipa shida. Shida mama. Midonda lisokuwa na tiba. Tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwanda. Wasinga kingenge ninganganga. Kinyonga sarume,
unantekinyaga kinyonga.
Unantekinyaga kinyonga kweri,
unantekinyaga kinyonga.
Olera bakuru van, olera ngame. Olera nazari, olera ngame.
Mwenza konyanganya.
Wanasema gawa kwenye safari. Unakizari
konyanganya.
Kama kanga ibane kangwaru babu yuma mpige kwa kwaru
kwa kwaru kwa
asa chambua kama karanga
sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarope.
Chambua kama karanga.
So washa, washa, mucho washa, washa, songa, songa. Wanasema kama penzi safari.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Niliposikia habari yake sifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali na nikaweka muziki nkaotea. Ile prompa kama nikatandia kabongo muvi. Kumbe mapenzi hayataki haraka, ni kama tango na tatu chumbi. Wenzenu kaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Eti nataka fukuza paka, badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mama akinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Nafyo sakata yuno taranta, mavi karata. Jini makata, avoni kamata. Pichwa nangata, soka samata.
Mashowa, niye kwa kieta farai. Love you ni sasa mua kama nguo mnadai.
Girl, I want to see.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Gonjo na tipu mganga. Anadondoka. Mwenye nyumba kapanga. Ringo limekuwa fanga. Maiti kavuli wa sanda.
Hawatoeza.